ngakakubaga abra hizo president nseme lebyo weta mkwato mkwato na agenda no mtu na nengo rayo hat president mkama wa movement kale na wasa okuzomu ba independent makia yomu kazi ka Jessica Ruto akamkora vice president bihanga yona hati iwo samorishia mandero si wanu mtukongani wano ulewa hindi fraga mtukongani ulewa niwa mufu neno kasi mkakumitu para yona ayo ya wa independenti kani mchukuzi wana chivache chino mweni na wadimbashawa